Shukrani za kwanza kwa Mungu, za pili kwa mama aliye niza. Hey, upendo ni pao, sijawahi ona mpaka nafika kwa hii stage. Leo nipate sababu lipenda nilinda maombi na dua kwa Mungu. Wafanya nilinge nipushe na dhiki akiwemo majungu. Leo nipate twagonga na wana vikombe na vyupa tupasue nyungu. Ni siku ya happy wanangu, jachie tuchome nyama kevanti pembeni. Hakuna kukaya, ni tunywe tulewe nyumbani uchelewe. Shida zako bro baki nazo mwenyewe. Piga kelele kwa kila mmoja na demu wake. Zingua ufatwe ukatwe kwa sapote wa down na hisi kupaa. Kimi shumaa tumesha washa kila moja na tungi na nyama DJ. Tulushe tuzidi kwenjoy. Leo ni party sisemi sana. Kalibuni wanangu tuchome nyama. Kumenoga machizi ya cheni gubu kibatari. Hakuna tunaye kiba. Paka hakuna tunaye simba. Badi ya yupo tunaye fina. Pati ni yangu, bili ni kwangu. Tugonge mvinyo, singuze figo. Leo shelee, getoni mlewe mpaka mcheke. Hapa ni bia na maji. Piga kelele mizuke kizidi tudani.
Party your mind. Twende party, party your mind. Twende party, party your mind. Tupige sherehe, tupige sherehe. Twende party, party your mind. Twende party, party your mind. Twende party, party your mind.
Yo,
tupige sherehe, tupige sherehe.
Nasikia tuzee bila visa. Kate on bad vile na watisha. All time bad najitambulisha. Aga mosanda na standing ovation ndo mwisho. Keep it alive, breath of the game. In the same lane, top of the chain. Started from bottom and did it again. Throwing me roses and yet I'm the face. Yeah. I gotta make it so I'm stuck in the cash. Gotta get mommy the house with no rent. I pray to the Lord before I rest. Yeah. Now I'm blowing up international. Getting it right, I mean after all. We're destined to get in a sequel force. Got a pinata, kajaza banana. Monkey rappers better hit it up. Keep it 200, you give up on 90. I give you 10 for another start. Yeah. Another one for my other fans from Dar es Salaam. Salam alaikum wa rakuku. Biane ineku.
And when we party on the east side, all these haters got their eyes on you. My nigga psycho, speeding psycho. We buzz on bars, tell me what you gonna do.
Party, party your mind. Twende party, party your mind. Twende party, party your mind. Tupige sherehe, tupige sherehe.
Twende party, party your mind. Twende party, party your mind. Twende party, party your mind.
Tupige sherehe, tupige sherehe. J-Lozy wea giza diko mana leo ni pali. Pizza na baga hatuli chapati. Sherehe kidogo imejaza umati. Kelele ni nyingi azifiki tamati. Wote wajanja hakuna mbulula. Mingi mikwanja ni kunywa na kula. Usikae kinyonge ikishe upombe kitwani ni mbege. Madada tupeane high. Machizi tupeane five.
Madada tupeane high.
Machizi tupeane five.
Ain't this just the best combo? I mean Cyclone featuring J-Rose. Yo, the baddest. Twende party. Party your mind, your mind.